baby, you're my number. Nifanya tanda pete kama sloga. Mapisi wajipange pasi mova. Yo baby, tunde juu za kishoda. Nikupe tamtama zigoda. The guys who spy wakiboda. Kwa penzi letu baby.